Sevens Music.
Hallelujah. Yeah.
Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote. Unilazae kwenye majani mabichi, uniongozae kwa njia za haki. Nipitie mokati ya mauti, sitaogopa, wewe unami wanda meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu.
Jehova Jire, Yashadai, Elohim, yote ni yako. Jehova Jire, Yashadai,
tukane waniseme, utabaki kuwa milele Mungu wa wanyonge. Walioachwa, waliotengwa, unawapigania. Utabaki kuwa milele Mungu wa wanyonge. Nipitia mkati ya mauti, sitaogopa, wewe unami wanda meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu.
Jehova Jire, Yashadai, Elohim, yote ni yako. Jehova Jire, Yashadai, Elohim, yote ni yako.
Yote ni yako.